Uhlala kanjani ngengoma wena?
Wayishabalalisa, wazoyishabalalisa. Mthetha wengoma leyo msizwa mfana, anamane singokomuza wayo.
Oh, uhlala kanjani ngengoma wena?
Wayishabalalisa, wazoyishabalalisa. Mthetha wengoma leyo msizwa mfana, anamane singokomuza wayo.
When we go sabuika, uhlala kanjani ngengoma wena?
Wayishabalalisa, wazoyishabalalisa. Mthetha wengoma leyo msizwa mfana, anamane singokomuza wayo.
Yeah.